Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Jamison. A provincial council who supports Jamison. Local council who supports Jamison. There is no mayor, no mayor in this country who shall belong to Jamison. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxotshwe. Ngiyala mina.
No.